exclusive from zhitspromos.com.
Chajuba kusumi nangawa isangati na urufya nyasana Na kampingu kumutima alala kwevela ponombo kuhipanga sana Efyo nchita fila nshini nangana ikala neka Nofana kiuti Ukuwa pama kufichila shupa mbona kwa tinda ipose la fenshita Komani simu alitumusisa Matumine Yesu watufirire Asendele pisendo fiesu bose na nomba tulafilo kuyelela Kutena msoma kubantu bose na kumona kumuntu wakayele Muchinenda mibe mbukila Awashitina timule mbora Danufyanya filio Lufyanya ine Mulanjene na kuryose Yose Yose Mulanjene la ine Nangeni shila Nangeni shila Nishila yeno Ichashupa kukana ishiwa chifina chitanebo nindufyanya Alaba irishanya palinebo na bena balifula Limo chiba bandanji, bala filo kunje bati naliba lufyanya Navarupa bandi nabo, nabo naliba nyantirira Mukukana ishiwa, nelo kwena imwe marifishiwa Nelo bati no kunje bela pungu mula ndunda yufwa Na mwipe puna wabati le mwela samu bala mbuleko Ife tuchita kumiti masha wamwela sapira kadipa Na rufanya fe yose Yose
Yose
Yose Na rufanya ine Mula njele na kuryose Mulanjele la ine Nangeni shila Nangeni shila Shila yenu Nangeni shila Nangeni shila
Kusuma wenu mula konka ine ne wabipa
Ne wabipa ya
wenu seruenu
Download them from zhitspromos.com.